Mukama, Omusana nga gwaka, Mugwe mwene wogoma, Yekwe Katonda gwene size, Ebintu nebwe bibanga byesibye, Mukiwombe kye kyolumbe, Mukisikirize ekyokufa, Nandi nawe Yesu, Nze no sirina na kyentidde, Newe mbanga sirina yamba. Tateli na kugwana, kankuyite umbrella.